tusobola kumutenda Allah ebimutendwa nabyo abiriko yekka. Tauhidi ono mpuliriza mukulu nnyo. Omuntu gwatetakakubuuza nti naye Allah bwebatuga nti munene, tosika kifaananyi kyonna. Kuga nti nyina omusajja gwe nalinda bye nga munene ddala, ffe tulina batebwayisa, simanyi baimamu mmanyi, tosika nga kifaananyi kyonna. Munene Allah gwekomaawo okusinga byonna. Allah munene, lwaki taabe munene nga ye nannyini eggulu lino? Ate ka ffe bino byetulabako byotolaba bye bisinga obungi, ayina ebitonde mu nsi Allah ebyamaanyi. Allahu akbar. Bannanga Allah bwegaba magezi mugezi atoogerekeka. Eyagondeza omuntu ente kiro 72 n'omegga ente kiro 2 kuba biri ani yandimeze munne era ani yandiridde munne. Gwe n'ente bwegaba maanyi ani alya munne? Wabuyinza Allah ebyo yabikutegekeranga byakulya byo, enkoko, ente, embaata n'abirunga Allah n'atuwa enteekateeka yobiteekateeka muku nga tugenda obbirya. Saate Allah n'atonda ebitonde bye ebirala nga byo tebiina nteekateeka yonna kukulya. Embwa ku nnyama yo teyeetaaga kumanya oba mulimu omunyu oba temuli, mwataddemu ebinzaali oba temuli. Era ye womerwa ndowooza n'okusinga nga gigabudde Allah. So bannanga Allah mmanya gaali yekka agotugawa obudde, kuba tauhidi ono akwata ku Allah nga ye bwe bukulu, yenkizo y'omuteeko guno ku mirala. Takhtasu billah bidhatillah, akwata ku wakitiibwa Allah tabaraka wataala yennyini. Tusaana okumuwa obudde ampuliriza linnya ku linnya 99 jangu nga bwebuuza nti arrahmanu kyeki, kitaganjula okimanye. Amannya gano makulu nnyo omuntu okutuuka okubanga geyandisabisiza Allah, ng'ekigamu musabisa kugamanya gayitamu amutende n'ebyo byamumanyiko Allah byamukakasaako. Obukakafu bwono asabamu Allah kwe kwanukulako w'ekitiibwa Allah byomusabye. Noonoonya mannya ge diriwo erigwa mu byoyagala. Noonoonya mannya ge Allah diriwo erigwa mu byoyagala, omusabise nalyo kuba muyinamu obukakafu, omuyinamu obwesige. Wekitiibwa Allah mu suratul araf aya 18 Allah gati walillahi lasmaul husna, ayina Allah mannya amalungi. Fad'uuhu biha, mumusabenga nago. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, va leka weesonyiwe bonna abalina bye bayongedde mannya go wekitiibwa Allah. Bannanga mannya ga Allah malungi, va ku gaffe. Fagaffe agatuyitwa bali kuyita n'ogaana n'okuyita bakubali alirya mu buto bwewakulakulamu n'otandika okuzibulamu n'olyejjako n'olyejjako ng'olaba terijja nti okuyita sebiddo kwano gwange twakula ne bamuyita bwavu. Linnya ddungi bwavu. Bani nfunze ebigambo byange olwaliro nga nkukubiriza okusookera ddala amannya ago tutwale mutawana tugamanye. Kyakubiri tugakakase, gogakakasa oba obutagakakasa Allah tekigamujjaako, tekimujjaako bwennyini bwago, tekimujjaako kubiba. Tugakakasa obukakafu bwaffe buno bwe bugenda Allah okumutusabisa atwanukule, ng'omusabi omanyidde ddala bulungi nti bw'aba mugagga teri mulala, bwe gaba maanyi teri mulala, bwe buba buyinza teri mulala, bwe kuba kusobola teri mulala. Fahuwa albasit, yasumulula Allah yayanjuluza eri yenna gwasazeewo okwanjululiza. Wahuwa almuti, yasalawo okuwa Allah eri gwana gwasazeewo okuwa. Kifala abakkiriza nga bamaze okusala mubimu ku bigambo byebaddiŋŋana biga nti allahumma la mania, teri Allah ayinza kumma lima ataita, gwasazeewo okuwa. Naawe oyina nnaku yakuweebwa, ebyo byosoma oluvannyuma lwa buli swala, tolowanga oliwo ekizibu. Allahumma la mania lima ataita, teriyo Allah ayinza kumma gwe bosazeewo okuwa. Mugambe nti wakitiibwa Allah nange nsaba oyise ekiragiro kyompe mbeera nga enkutte. Wala murtiya, nga bwetali ayinza kuwa lima manaata gwosazeo kumma gwammye Allah teri ayinza muwa mbanyankola eriabacyopokera ddala ngeetteeka lya bonna bagaggawale gavumenti yaliisi bonna bagaggawale gwani bonna bagaggawale Allah yamanyi tubulaba tubyogera leero ate obwavu ne bweyongera bweyongezi. Please Allah tabaraka wataala ye mugagga asooka asembayo ayisa ekiragiro kyabanagaggawala n'abanayavuwala asobola Allah okulagira eggwanga omukulembeze waalyo n'abamwavu okusinga abaavu bonna n'abamwetaavu okusinga abeetaavu bonna sagala gamba nti nga bwe guli bwekuba kuwa Allah tetwamutegeera bimu ku bizibu byetusanze amannya ganampuliriza bwabanga Allah alina amannya amalungi n'abaana baffe tubatuma amannya amalungi ekirungi abaganda mbebaza balina erinnya lye baasalako baliyita lya kika kafiri ne bakalekayo sagala kitaggulula kuba nawe bakubuza nti erinnya lye ery'ekika gwani tuba nti nze ensubuga nalyo lirina tubeerenga nago oluvannyuma lwagano ga ddiini aga Allah tabaraka wataala gegabanga gakulembezebwanga mwana nge mu luzungu liyitibwa sanneme simanyisa kyekitegeeza sanneme olibonga nti